Ay, 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 ay.
The bad number.
Usinivukie bali nishakolea, ushanivunja legelege nimelekea. Kipepeo penzi niwe pepea, kama ubo mto nisha tokomea. Babu jinga umwamishe Zanzibar, kaonje marashi ya pwani. Cheze kuchi kuchi kauna bazi girl, kichoka ujilaze kifua. Wanjua penzi usizidishe chumvi utaniwa, wasi wasi wangu siji niumbua. Matatizo ndani tutatatua, habibi. Wanjua penzi usizidishe chumvi utaniwa, wasi wasi wangu siji niumbua. Matatizo ndani tutatatua.
Baby lala, lala.
Kipiga mbizi, chipumzishe kwa Japani. Hacha mili zinopigwa wimbi, safiri na mima nuhari. Changu kikalisi butu butu, usinipe chai chuku chuku. Haki baby mida shike uku, taongeza ikizi maluku. Wanjua, penzi usizidishe chumvi utaniwa, wasi wasi wangu siji niumbua. Matatizo ndani tutatatua, habibi. Wanjua penzi usizidishe chumvi utaniwa, wasi wasi wangu siji niumbua. Matatizo ndani tutatatua,
baby lala.